waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dowladda Talyaaniga ayaa go'aansatay in dhammaan iskuullada iyo jaamacadaha si ku meel gaara loo xiro kadib markii in ka badan 100 qof ay ugu dhinteen dalkaas xanuunka coronavirus. dhowr dal ayaa soo saaray xanibaado coronaviruska lala xiriirinayo oo ay ka mid yihiin Sacuudiga oo hakiyay cumrada lagu tegi jiray magaalooyinka barakaysan. ardada waxbarashada sare iyo kuwa iskuullada ayaa laga joojiyey inay fasalladoodii aadaan dalka Talyaaniga ilaa bisha Maarso 15-keeda, iyadoo maamulayaasha dalkaasi ay isku dayayaan inay joojiyaan tirada kaysaska coronavirus. ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sheegay in dhammaan go'aamadaas loogu baahan yahay in la fuliyo si loo xakameeyo caabuqa loona yareeyo culayska saaran nidaamka caafimaadka ee dalkaasi. wasiiradda waxbarashada Talyaaniga Lucia Azzolina ayaa sheegtay inuusan ahayn go'aan sahlan midka lagu hakiyay waxbarashada dalka.
I know that it's a decision that will have an impact. As Minister of Education, I obviously hope that my students...
Waa ogahay in go'aankan uu saameyn yeelanayo. Wasiir waxbarasho ahaan, waxaan dabcan rajaynayaa in ardadaas ay sida ugu dhaqsaha badan ugu noqdaan iskuulladooda. waxaan aad uga shaqaynaynaa in adeeggan dadweyne ee muhiimka waa waxbarashada xataa online haba noqotee ay helaan ardadu. dhaqaalayahanada qaramada midoobay ayaa isha ku haya qaladaasaha caafimaad ee arintan, waxayna saadaalinayaan in hoos u dhac weyn uu ku dhici doono wax soo saarka warshadaha ee adduunka oo dhan. Pamela Coke Hamilton oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii aan tallaal loo soo saarin xanuunka COVID-19 loo bixiyey, in saameyntiisu ay aad u darnaan doonto.
The issues with relation to what the US is doing now in terms of visitor arrivals, cancelling their...
arrimaha la xariira waxyaalaha Mareykanku uu sameynayo sida dadka dalka soo booqanaya iyo inay joojiyaan shirarka, go'aamadaas oo dhan saameyno ayay yeelanayaan. marka hadda ma cadda sida wax noqonayaan, wax kasta se waxay ku xiran tahay COVID-19. dhaqaalayahan Alexandro Nisita oo isna qaramada midoobay ka tirsan ayaa sheegay in saameyntu ku xirnaan doonto sida dalalku ay isugu dayaan inay xakameeyaan caabuqan.
So China has done a great job in containing the virus also, but he has sacrificed a little bit the economy, at least in the first few weeks. So restriction to movement of people.
China shaqo fiican ayay qabteen si ay u xakameeyaan caabuqa, laakiin waxay xoogaa u hureen dhaqaalahooda gaar ahaan asbuucyadii u horeeyey. xiritaano iyo xanimaado dhaqdhaqaaqa dadka ayay sameeyeen, waxayna ahaayeen lagama maarmaan, laakiin saameyn ayay dhaqaalaha ku yeelanaysaa markaad qaado tallaabooyinkaas. madaxa hay-adda lacagta adduunka Kristalina Georgieva ayaa ka digaysa in dhaawaca dhaqaale uu ka sii darayo.
What we can say with certainty is that we, as we were spelling out, we have a...
waxaan si hubaal ah u sheegi karnaa oo horena u niri in saameyntu ay mid fudud noqon karto bilow ahaan, kadibna waxaan ka fakaraynay in xaaladdu meel xun gaari karto. nasiib darro, hadda waxaan u gudubnay xaaladdaas xun. waxa aan weli la joojin ayaa ah cayaaraha olombikada ee Tokyo oo lagu wado inay bilowdaan bisha July. cayaaraha olombikada ayaa hal mar oo keliya taariikhda hore loo joojiyey, markaas oo ahayd intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. xanuunka ayaa weli ku sii fidaya adduunka oo dhan, iyadoo kayskii ugu horreeyey laga helay dalka Ukraine. kayskii ugu horreeyey Sacuudiga ayaa lagu dhawaaqay Isniintii, waxayna dowladdu kadib hakisay cumrada lagu tegi jiray Maka iyo Madiina. asbuucii lasoo dhaafay ayay Sacuudigu joojisay inay fiisooyinka siiyaan ajaaniibta doonaya inay cumrada soo gutaan, haddana waxay joojisay xataa muwaadiniinta dalkaasi inay tagaan magaalooyinkaasi iyadoo laga cabsi qabo fidida coronavirus. dowladda Jarmalka ayaa sidoo kale digtoonaan muujisay markay wasiiradda caafimaadka Jens Stephan uu ku dhawaaqay in la xakameynayo dhoofinta dharka la xirto marka laga cabsi qabo kiimiko ama cudurro faafa ee loo yaqaano protective clothes, maadaama laga cabsi qabo inuu ka go'o ama laga waayo dalka gudihiisa. waa Jarmalke.
es wird immer wieder darum gehen die richtige balance zu finden. It will always be a matter of finding the right balance, on the one hand, between...
Waa in mar walba laysu miisaamo oo dhinac ahaan waxyaalaha lagama maarmaanka u ah in caabuqa la xakameeyo iyo dhanka kale oo aan nolol maalmeedka caadiga oo ah inuu sii socdo. Laakiin mid baa hubaala in fididda cudurkan uusan weli gaarin heerkii ugu sarreeyey. Dhanka kalena madaxweynaha Iiraan ayaa sheegay in xanuunkan uu gaaray dhammaan gobollada dalka, iyadoo ilaa iyo hadda 92 qof inay u dhinteen la xaqiijiyey. Waana mid ka mid a dalalka dhimashadu ugu badan tahay marka laga reebo China. Waxaa sidoo kale uu xanuunku ku dhacay saraakiil sarsare oo Iraaniyiina. Iyagoo ka jawaabaya taasna, Iiraan waxay mamnuucday salaadii Jimcada ee masaajidada lagu tukanayay asbuucii labaad.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.